Ebintu bya esebe kusomera zena kulileri mchalo mukayomba akatono nane gombo kusula kumukalina mulina lindoza chobera mubirenga malaika nasula muko enjala na chokuswala na yenandikage Eri seno bilibito mpawo chimatiza omuntu Mobela Yesu Esubi Nemirembeje abikuwa Banji babuza buziwa Omwoyo wenabako wala Katonda ayagala tuchuke tumukabelele anatusanyu sanyo Mobela Yesu Esubi Nemirembeje abikuwa Banji babuza buziwa Omwoyo wenabako wala Katonda ayagala tuchuke tumukabelele anatusanyu sanyo Obulungi bwensi bubuzabuza, bukubuza kentegera, mazima bangi abasoma, ne batakufuna mu muganyulo, abalala makubo mwe bayise, okutereza obulamu gatisa, obugaga obumala, manya kino nti Mukama yabuleta, ayagala emirembe musi, formula eryemu ekwate Katonda. Mobela Yesu Esubi Nemirembeje abikuwa Banji babuza buziwa Omwoyo wenabako wala Katonda ayagala tuchuke tumukabelele anatusanyu sanyo Mobela Yesu Esubi, nemirembeje abikuwa Banji babuza buziwa Omwoyo wenabako wala Katonda ayagala tuchuke tumukabelele anatusanyu sanyo Banabbi bobulimba kye bakoze Gye bayigiriza mu bantu basonga Esubi welitali Mubugaga bwenseno babalimba Fe Yesu gwetumanyi Ayagala mwe wamugondera Leka wamabi amakubo go Ogondera malungi mu kigambo Sanyukire mu mwana N'obulokozi yabumala webaze Katonda Mobela Yesu Esubi Nemirembeje abikuwa Banji babuza buziwa Omwoyo wenabako wala Katonda ayagala tuchuke tumukabelele anatusanyu sanyo Mobela Yesu Esubi Nemirembeje abikuwa Banji babuza buziwa Omwoyo wenabako wala Katonda ayagala tuchuke tumukabelele anatusanyu sanyo Banji babuza buziwa Omwoyo wenabako wala Katonda ayagala tuchuke tumukabelele anatusanyu sanyo Katonda ayagala tuchuke tumukabelele anatusanyu sanyo Katonda ayagala tuchuke tumukabelele anatusanyu sanyo